shankysupplier.com.
Kisima Records.
Kalipa biti wana kibodi piga. Kibodi unajosi biti aspigwa geusio. Sula ya baba.
Shapita njia nyingi madem ni wengi ila kwake ndo tumachi. Nishateswa na mapenzi mabaya ni wengi lakini Mungu nisimwachi. Nishapita njia nzuri madem ni wengi ila kwake ndo tumachi. Nishateswa na mapenzi mabaya ni wengi yeye nisimwachi. Kwanza kona mpenda mimi wangu ananifarijisha moyo wangu. Siwezi kumwacha mke wangu, nitaudhalilisha moyo wangu. Weza kona mpenda bibi wangu, ananifarijisha moyo wangu. Siwezi kumwacha mke wangu, nitaudhalilisha moyo wangu. Oh yeah, yeah. Jump.